Inauma, but itabidi uzoee.
DJ Prince.
Toboa, kasongesho, briki cho, icho icho.
DJ Mix Mark. M-I-X-M-A-C. Mix Mark.
Representing the baddest thing, DJ Prince.
Mix Masters Entertainment.
DJ Prince.
DJ Mix Master. DJ Ambassador.
DJ Prince. This time around, I will show you my power.
Mix Mark.
Get a condom for your ears, cause this mixtape shoots like syphilis.
She want a bad man, look it up. Never seen one like look it up. Turn around, squeeze and look it up. Bend over, stretch for the look it up.
If you get step, you na penda easy vitu. Ebu lalishe neti bada unakutu. Na mapunyeto sana juwe weni sugu. Mangu soku wa udai weni ndugu. Wa ukuja kwangu wakidai njugu. Security ni ati wana dai rungu. Reni gani hata, nilithani hata. Jona rungu hata, mbothani hapa. Piga punyeto akikaza kani dry acha. Story flani za waras wakibanshada. Niko pin na kichimbi kani ngale acha. Christoph Rogadan dani ya himasha.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka mwen peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata niua. Zimeshika na vifuata niua. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiwaka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Wakarika Steph ma 3-pointer tu sifani. Stephanie wangana yangu tatu. Jujoti zangu wanga roundi. Tatu tatu. Muhongo bigi mini mruyo mpika kibantu. Tingalingaling. School bell a ring. Na mindo bell ringer. Na upeleka na ring. Tuma pini mejipini na makoro. Na kapenka na ninyonya mbu. Ohoro wakua. Mwendo wakua. Inanifanya nisike kushika matakua. Izo zakua. Chezi kufakua. Ziko na riengu shinda hata za mamakua.
Diwa muranga na gidhike tobo. Bodi zangu kama kawanzango mongo. Kwenye pedi wako lingo leo meno. Kwenye pasto hivyo shoda ndopea neneno. Sizi moga inje isi majambosho. Ni dhobo dhobo dha kitu dhobo dhobo. Apa kuna za kwenye tutango leo mbengo. Nisha pita na kademi kapedi mapengo. Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoko wakifika basi peleke na ring.
Niko ring wachapenge yende chain. Mkoba yako minisha afanya main. Alidai ni msese juu ya fame. Nikamtoka akiwalai juu ya risto ya gift. Zimeshika rien flani zimebondi. Hakuna nyanya apu mblena sinidondi. Umauru ya gedo pigwe soki. Genge lawa genge apa tutakoki. Utoto apa nta kununulia poti. We check out asukia nina ploti. Remix na DC ya noti. Kule njugu andisi yetu manjoti.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man peleke na ring. Ziki nyanyan peleke na ring. Mangoku wakifika basi peleke na ring.
Niko ring na vifuata ni uwa. Zimeshika na vifuata ni uwa. Kwa the ring uyo bwana chakua. Shikilia bwana wea chakua.
DJ Mix Mark, the DJ's ambassador. On Facebook, Instagram and Twitter at DJ Mix Mark. Hala on
0707-806-286.
You are my sheet up, DJ Prince. Come feel my sheet up, yes.
Wizard is representing the baddest thing, DJ Prince.
Y'all a new position every time me a dig it. Nike Zima washa Buddha chesa na nari yati. Buddha chesa na nari. Nike Zima washa Buddha chesa na nari yati. Buddha chesa na nari. Nike Zima washa Buddha chesa na nari yati. Buddha chesa na nari. Nike Zima washa Buddha chesa na nari yati. Buddha chesa na nari.
Shika jaba shika mtoto dili bablas. Nige mungu kwani nini hola gala dance. Meza shake yo nanga yani double chance. Mao mindo fisika unarada kuna kutu bond. Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng. Gyoka ni kubenga, gyoka ni kubeng.
Position, new position, new position, yalla new position, new position, new position, new position, yalla new position. Nike Zima washa Buddha chesa na nari yati. Buddha chesa na nari. Nike Zima washa Buddha chesa na nari yati. Buddha chesa na nari.
Rada rada ni gani tuingie ndani juu misi bane mina jua uko honi. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja famanya wale wa janja. Kushoto kulia wanatora namba saba. Wanna chora namba saba.
Shukri wagri shukri wadi. Ten 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 ten. Nasema shukri wagri shukri wadi. Ten ten ten. Yo kake jondosa. Nati gyal rombosa. Rombosa. Kila mutu rombosa. Hey.
Nike Zima washa Buddha chesa na nari yati. Buddha chesa na nari. Nike Zima washa Buddha chesa na nari yati. Buddha chesa na nari. Yalla new position, new position. Yalla new position, new position. Yalla new position, new position. New position, new position.
Yo kifuniko toshe chupa. Katika kali ya ina mfupa. Baka randi toa kutu hituma. Ezi waikus nimejipinchuma. Mika spendi siteke karuma. Kusi meji pinchuma.
Mlango inabishiwa na watchman. Juwan awa unawika tutusha. Ushaiguswa usikie tukunyora. Ushaiguswa usikie tukuoga. Bahati mbaya ukinipata juu ya handas. Kwanza nikichanganisha shada. Nipe
new position, new position, new position. Yala new position.
The position, new position, yala new
position.
Mix Mark
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutex banda ndole kuwa ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kulika jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile tuki manga chapo dondo. Wakati sinado nikibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy, wana dance. Nazidi kuwalenda ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Bendi lako limeniko mika kudu. Limenishika nina sama tumasudu. Karibi ya chapdono nipigia mabundu. Zungu shia wandon, zungu shia wa. 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 Itakanya na wandon, takanya raka. Itakanya na wandon,
I want you boy, with the ghetto loving. It's not the other to say you be wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return, I be bouncing my body, squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime chizi with your love, siji wezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu uka ngawa na mizizi. Penzi langu uka lipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tuki chizi. Kuku fota fota tuka mambuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venya wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye flapwa. Wana
rara.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung. Tengi lako limeniko mika kudu. Nimenishika nina sema tumazudu. Karibia chaptono nipige mabudu.
Zungushia wendon, zungushia wa.
Zungushia wendon, zungushia wa.
Zungushia wendon, zungushia wa.
Zungushia wendon, zungushia wa.
Ntakanya na wendon, takanya raka.
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 My baby girl number sikate tenze. Last word the kugushoni yati niko stenze. Ata nimeomba afande afande menze. Nimateswa ukutu nangangana. Kukupenda ata hatu kubishana. Mbona uenda hata tukulimana. Raho yangu ime kukwachu. But mean don't takuwa wako warachu.
Kuru kushukara kasha kuru kukungung.
Bengi lako lime niko mika kudu.
Nimenishika nine sema tumazudu.
Karibia chaptono nipige mamundu.
Zungushia wendon, zungushia wa.
It's DJ Mix Mark.
Badala tu unasema tu jao. Nasifute mwana najua kutwetwa. Akitwek boy shal anamau.
Hey, what's up? Mwalimu Rachel here. And you are now rocking with the baddest DJ of the baddest group, DJ Prince.
Rauka juu custom za kachacha. Nikupe riba kaka magera gifao. Pau kwa el I'm a wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Ah, wainame.
Basi wainame.
Ah, wainame.
Msanduko ni kimbitwa sikingale. Masiva na jitambuwa kwa ordinare. Kiumbanga makushota mamboko. Nakangoko nakasesa kama koko. Niaje niaje ni champe wa makale. Suna juwa minataka tukinare. Ni wawasha ina mtakubale. Take mdena anawasha tukingale. Nadai bong inform nisha sare.
It's DJ Mix Mark.
Lani siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwang. Akitwek boy shell anambau. Rauka juu custom za kachacha. Nikupe riba kaka magira gifau.
Na kuna vile ntangeza shash. Buda basi na kuna vile nasaka bash. Sauta kach na kuna vile nasaka cash. Nina shaba na kuna vile napina gono. Eda ipaka onda vile nangwa usogo. Super flat na viva tuwa chio ngongo. Nina njugu dula ndula kwa manyodu. Ni undugu my ex unatema ngono. Peso tas chereo singizi wa pono. Mboko fast mroro sienda taka pono.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jau. Nasifu dem wana najua kutwang. Akitwek boy shell anambau. Rauka juu custom za kachacha. Nikupe riba kaka magera gifau. Pau kwa el
bakawa
ai. Pau kwa el
bakawa
ai. Au madem wasimame ama wainame.
Ah, we wainame.
Au mangeso simame ama wainame.
Ah, we wainame.
Na basi wainame. Landi utacheze ya gia. Mi upenda ile filmu kiuwa menikalia. Nogi study vile we uwa unatulia. Waithera kwe mwaga gata gate kado. Genaga wegwa kwa ogeza bieto ido. Gake no kigwa robo weyo heterezo. Oka inia wezere ginyo kamia zade. Zade, zade, eni zade.
Oh, baristi, DJ Prince.
Leni siku na nide ya kutwang. Badala tu unasema tu jau. Nasifute mwana najua kutwang. Akitwang boy shen anambau.
About now na chill na DJ Mixmag, the DJ's ambassador, DJ Mixmag,
Arriba deeper, arriba deeper dam. Where? Arriba deeper, arriba deeper dam. Where? DJ Mix Mac, na manzele where?
Wabebe tena. Wabebe tena.
Odi wa moranga ni mekam na mandom.
DJ Prince, anywhere you go, you are my sheet up. DJ Prince, come be my sheet up here. Yeah. These are just representing the baddest DJ Prince.
Ogoroki.
Odi wa moranga ni mekam na mandom. Tizi tere ni na zote zime toka ngong. Tina wako wezi mpata mini kasadam. Ama boko mnareda zini maharam.
Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni mchezo ni haram. Pigwa mboko, pigwa mboko. Pigwa mboko ni narungu na nitam.
Boko haram.
Wa baby, si uji baby, dem
simu yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete, amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako ona, amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, ototo wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Niko nini uko fine, jangreto walai, uko maji high dine. Takukata walai, tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai.
Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. Wabebe, skilo, wabebe, waskia. That girl, she a bad and she know. Check it, villa, many murder, shiro. Like a snake, body girl, yeah, she go. Dogo, dogo, baby, kakinyonga. Mina penda vile haga inasonga. On the floor, kwanza ibiti kigonga. No life, fine, girl, umeni roga. Understand kama tatu tuza ronga. Na kubeba everywhere, mindo donda. Wacha kubonda, tunawatoka. Wana choka, wana baki waki slim waki konda. Wasikia tuma, ouch, tuvidonda. Tunawatoa mbio mbio kama Honda. Weo makali wanatoa mbaka njeve. Tari 4, tunakujanga na rende. Boy, vupa, tunakwash na bireza. Big tune kwenye glove, wanacheza. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia. Wabebe, skilo, wabebe, wasikia.
Toka chao hadi doni na wabeba mbao mbao. How how, na wabeba hadi how. Now now, juu juu kakarao. Beba, ndo tuwashe angalau. Nina heshma, so sipendi madhalao. Yeye na yeye, hadi tutoe njeve. Toza bila bell, tumebeba mizigo kama mama wakikomba. Wa, I swear nikimcheki mina melt na. Ako aware leo siku nitatesa. No fear juu, nimejibeba masidis kama DJ. No sweat, usiku bila vest, no dress. Game pole pole kama chess. Na after that, nda kubeba kila place. Queen na crown, wendo empress. Pesa mingi nimebeba ni kuimpress. Nina interest, kwako nisha invest.
Skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia. Wabebe, skilo, wabebe wasikia.
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela.
DJ Prince.
Inaigwa mani wegide to sokera.
It's DJ Mix Mark.
Inaigwa mani wegide to sokera.
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Arawi guno tumeleta mavena.
Kumbe 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 ndam kemba. Kumbe 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 ndam teka. Kumbe 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 ndam sesa. Ndam siemba. Ndam kemba. Kumbe 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 ndam kemba. Kumbe 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 ndam teka. Kumbe 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 ndam sesa. Ndam kemba. Sijui kikuyuba tu msupa ni karogi ni ngori. Anofizi sana mnyama pori, chori. Apigwe miti cha masori. Joti imejaa ndani ya lori. Siwori masaya kiwandeze amejawa na mori. Kadet ni kos mitafika apo voi. Sina holy spirit unilikulanga joy. Weni lele ama bajo na kerere. Peke ama chupa ya sherehe. Chege ama mwangi ananyege. Mwewe ama kuku joni mwere. Zako azishiki adiwekewe mchele. Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Inaigwa mani wegideta sokera.
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Arawi guno tumeleta madhena.
Kumbe 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 ndam kemba. Kumbe 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 ndam teka. Kumbe 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 ndam sesa. Ndam siemba. Ndam kemba. Kumbe 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 ndam kemba. Kumbe 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 ndam teka. Kumbe 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 ndam sesa. Ndam kemba.
Missy Patrick lakini na ingunza. Shada zibani nika keja na iguza. Kiwa ndole jikune ni kama funza. Dempoko vaja kuna kitu tanifunza.
Legeza kitanda ni jeneza. Muto ni safi kitanda toweza. Sumo kukando hapo utameza. Uko wet kango ni nateleza.
Kiza zeze hapo buda nitacheza. Chapa ilale ex wako ni kalesa. Yako sinyoka unajua ikolesa. Ni atom hakuna venye buda utatesa.
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Inaigwa mani wegideta sokera.
Supa na kuni ndogo na mbele vuvuzela.
Arawi guno tumeleta madhena.
Ndam kemba. Kumbe 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 ndam kemba. Kumbe 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 ndam teka. Kumbe 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 ndam sesa.
dam kemba, dam kemba. Kumbe 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 dam kemba. Kumbe 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 dam teka. Kumbe 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 dam pesa. Dam kemba.
Mudi mudi doka na goma na dina fagie hege shika na dina wadi daigiria irimane maritha di matarabira. Moshi za mavela hapa ziunukanga, kete paza meru hapa ziurarukanga, kakise tuturi hapa siuchimbananga. Ra nagifiriganya shada za kwetu vuto taitana, jaba ya meru gomba ni za China, pedi beberi jina ni wanaina, na kwa hizo mandevu njoti zimekwama.
Supa na kunyi ndogo na mbele vuvuzela,
inaigwa mani wege theta sokera.
Supa na kunyi ndogo na mbele vuvuzela,
naro wiguno tumeleta madhena.
Damkemba, kumbe 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 damkemba. Kumbe 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 damteka. Kumbe 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 damsesa. Damkemba, damkemba. Kumbe 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 damkemba. Kumbe 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 damteka. Kumbe 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 damsesa. Damkemba.
Yake amekaza kama jela, turi yake inanuka moshi ya mavela. Vile kanaga nika chapati kwa meza, vile nikapenka toe kutujia weather. Ai leta ngwai nikarofu nikomeda, ai washa sai niko bluetooth ama senda. Ai zima light shika mhongo unapenda, ai bia light nyango yangu iko chemba. Aminde jenga nita kujengea goro, itawambo kuje ni mguthe ororo. Pendi wangu kongo anilete makoro, dara iyo duri adinge usanyoro. Ah,
supa na kunyi ndogo na mbele bubuzela,
inaigwa mani wege theta sokera.
Supa na kunyi ndogo na mbele bubuzela,
naro wigu
no kumeleta mbabia. Na kilingi na doka gombe bako ni kidoo, nege zili deli kapa jeki zimi dozo. La long tuna skowe doli bido, uko doli bido, baby doli bido. Doli bido, libido, libido. All along tuna skowe doli bido, libido, libido. Uko loli bido, libido, libido. Doli bido, uko loli bido, libido, libido. All along tuna skowe doli bido, libido, libido. Uko loli bido.
Kakisi mama jobuda mishusha zaidi ya mizigo, pongi sija yondokia labda kwe na mashiro. Alitoka boys awa tikesi hapa loli bido. Na story na treni luchi mwaga bila kipimo. Formula njoti alafu unachorea majani, vako kupiga grease ukiwa solo kejani. Magizani feelings za chuma lala ndani, na unajichota vile bado benga toto kajirani.
Nimanduru, 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 nimanduru.
Jogoma iko set, bado na wapiga road. Tunazidingi za doka duanzi bado zididose. Nege zili dedi after jegi zimedose. All along tunaskowe loli bido, uko loli bido, baby doli bido. Loli bido, libido, libido. All along tunaskowe loli bido, libido, libido. Uko loli bido, libido, libido. Loli bido, uko loli bido, libido, libido. All along tunaskowe loli bido, libido, libido. Uko loli bido.
Niko mito na tuchipo tunakata tumalejo. Niko lojo na kashiko na kachapa tukinego. Na kambengo kako loli bido za gado. Na kinyoka kina sumu sona baki umedibate. Kako bless, bless. Wezi fika date wataguan kana tingisha. Pausisha things ehe. Pati bado tunakula tuvako. Na dadako ako basha na kulo tutako.
Kula like ni mboto inadai. Na kabiti on my right. Toto fiti kako fine. Kashawika nika ride fine baby. Lately new nice nkiku cheki. Kwenye mini sketi, kwenye booty shorty. Fanya steam za mind zina reporti. Ni lines kasi vibes tu pia mshia kwa fine. Na mafisi wakidai kaza macho alafu zidi tupa vibe, tupa vibe. Jogoma iko set bado na wapiga road. Tunazidingi za doka duanzi bado zidi dose. Nege zili dedi after jegi zimedose. All along tunaskowe doli bido, uko doli bido, baby doli bido. Doli bido, libido, libido. All along tunaskowe doli bido, libido, libido. Uko loli bido, libido, libido. Doli bido, uko loli bido, libido, libido. All along tunaskowe doli bido, libido, libido. Uko loli bido.
Juzi dunda ni mibliki, ona dhugato andiki ai ai. Tulikata maji buda siyo kiki gai gai. Cheki njege juu ya meza akidinki. Kasi banshi buda boss, nige kuwa tungi nyota. Kama uwezi rada morio, anza vako za kangata. Penye moshi panashada, penye utu toa kutu.
Warembo woni taka na wakuta na manga. Maboi wale wao washa weka lawama. Design na zichapanga mbaka tuzi na lala. Juu mimi siyo bani sezi wa nyima dawa. Kafiri firi, nachana washa jona blister. Mi daktari penkila bado nina watuliza. Ni ite bivile na handle bila kukumanga. Kuna vile maloli washa anzano wananga. Mina bengisha nikikakuta yenda mkoba mayang. Amebeba vile so ni peke jang. Baka mapema nye guess what. Nduru za kwa minika.
Nimanduru, 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 nimanduru.
Jogo maiko sema kwa mpika roto. Kwa mpika roto.
Koko juma. Kwa mlambe. Kwa mlambe. Kwa mlambe. Kwa mlambe. Kwa mlambe. Kwa
DJ Mix Mark.
DJ Prince.
Boy fiti wanapendanga kulima dema kipita wanaguruma akijipa wanapiga bila huruma mirako baby zime nice na chachisha na shika jaba tuto zimejabahasha tuko na roots za Karo na Natasha sikirunda wananza kutetemesha wamlambe
wamnyonye
wamlambe
wamnyonye
wamlole shalkido ana spin na mayen
na mayen
Kani dem ana spin na mayen
ha na mayen
Kaki homa na shikisha na mayen
ha na mayen
Zikishika ana drive na mayen
Nimefintika kulikuwa na kaja mflani bad tumekapita pewa tozi kuna nice twende dance flow na juka dupa umefunga nipe dhudha yo kisinganga toka chini jiki kyangu kimese nipe sita mili mili wa mnyenyezi nikupe ukimbleki naanza kugukuza unafla na kudema dema ni kushike filthy wa high chal kido kwenye mic na zitema kwenye flow tuwa bamba mnipenduru ni washo niki flow ni washo niki flow ni washo niki flow
wa mlambe
wa mnyonye
Ukianika na nua wa mnyonye wa silva
Ukianika na nua wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlambe
wa mnyonye
wa mlole Lexi Young yo spin na maye
ha na maye
Kani dem ana spin na maye
ha na maye
Kaki homa na shikisha na maye
Burudisha
kwanza. Ise uzembe na lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ah, ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za gai. Gai,
gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai, gai,
legeza, 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 kiuno ni pekeje,
pekeje,
legeza, Legeza,
mom,
legeza steak in the package,
package,
legeza, legeza,
mom,
legeza zigo in the package,
package,
legeza, legeza,
mom,
legeza diaba in the package,
package,
package, package, package,
package,
package, package, package, package,
package,
package, package, package,
package,
package,
wana bebo na uba kando maskuta, ile bako ya makaji mino gas kuka, kauka spell. Kitisha na paka mafuta kakijipa nikachapanisha na ukuta nikachape hadi kachachisha kwa mbuta ulegeza zigo ni banju mandomi ukuta winga kwangu itabidi umeikumuta makejani weekend lazima utoe form na mamlai na wakilandi sisi tuwa bom bom
ise uzembe na lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze shika zigo kwa mabrana ukaze ah, ili mwenye hana ili mwenye hana ili mwenye hana baki zile za gai
Gai, 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 gai,
guy, 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 guy,
Legeza,
mom,
Legeza, you know, ni package,
package,
Legeza, Legeza,
mom,
Legeza, steak in the package,
package,
Legeza, Legeza,
mom,
Legeza, zigo ni package,
package,
Legeza, Legeza,
mom,
Legeza, dia bunny package,
package,
package, package, package,
package,
package, package, you a package,
package,
package, package, package,
package,
yeah,
package,
yeah, sellers on the beat. One, two, let us go, nigga, get a beat. Tulitana, bona, imono, I, ika pissed. Sasa, tumerudi, tumekam, na the beast. Hit, make a lunatics, now on the mic. Sellers DNA, gonna make you wanna lick. That's it to the beat, you skipping on the feet. When it like a fake, you talking on the feet. Nime pata komboka, honey, she a threat. Like the way you like it, easy till I wet. Like chapati geuka, wanna make you sweat. Wanna make you let over, when I pull it out. Sasa, tumechechisha, sema package.
Packaging, 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 packaging. Ise uzembe na lazima iwaweze kabika complain na kajongeze wazeze. Shika zigo kwa mabrana ukaze. Ka ili mwenye hana, ili mwenye hana, ili mwenye hana baki zile za guy, guy,
guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy, guy.
Legeza, Legeza,
mom,
Legeza, you know the
package,
Legeza, Legeza,
mom,
Legeza, steak in the
package,
Legeza, Legeza,
mom,
Legeza, zigo ni package, Legeza, Legeza,
mom,
Legeza, dia bunny package, 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 you a package, 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 package,
package,
ina ni kali ni kumengezo makali. Nepiko tiki hadi na kinajua kali. Topika wera hata kajua ni kali. Ila frejanta ni kupati na mamani. Na shika jabe nifanya ni send form. Na dunge lekse na nishoko na mandom. Koko chuma na ya nalia na madem. Kinanjo kimanda na kina shamem.
Duki meet na kuwaka sira spatina. Chekira dembanya anahora matina. Na nichanganya hadi na sahao matina. Madeba huku mingi na kombe ucheze bra. Order, order, kila mtu na wakene. Kiweze kana mpe kama mpe mate. Deba to your best, no show a kate. Do your mushroom, Nicola, and a sugar, chica, dizena makete. Ate, dizena makete.
Pick a young, pick a young, pick a young, pick a young, pick a
now, hear this. Tumedunga bado mangoto. Sport pesa kushina doto.
Sini majua hao watoto. Sali bado mamboto.
Mamboto.
Kana shika na msokoto. Cheki keja ipige goto. Piga mboto siu itafoto. Tumepiga maluku moto. Ukinidai nisake geto. Kama vibes mpate potmo.
Katatenje, 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 katatenje.
Ukicheki kuna watoto,
watoto,
wamebeba maaga nono,
nono,
wamekuja kusaka lolo,
lolo.
Cheki juu na siku na joto, ukishini nyaruku la mbosho,
mbosho.
Katatenje ni chuma moto,
moto.
Tumekil ata na washosho,
washosho.
Kinta sedo iano, ongeza nduati bado ni moto.
Katatenje siyo mchezo, tunakemea hadi mapepo. Kauna ngori tupate geto, bani nduati kwa rima neno. Hawa mazuzu hawana lebo. Watajuaje sindo kunego. Kwenye lyrics na mamboto. Katatenje wacha mudomo. Katatenje, 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 katatenje.
Katatenje ndiyo mtindo. Tumekuja tukiwa rido. Una mdomo na uko single. Cheza chini wacha maringo. Shika nare washa kikolo. Atutambui tabia za kingono. Kama umeshindwa na hii maneno, tafuta Bible ukule neno.
Katatenje, 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 katatenje. Chora saba ndo tupigwe foto. Kawezani basi achana nayo. Nome Eva na kuita mama yo. Katatenje ni chuma moto.
chase the empire. Frenchtown representing 23 Ndonta.
Neza nita kwako itilafu sako ina dia representing alikuja kuja kupoka marunyaru tumekuja sapa na riko gang tumekuja kutatisha tumekuja kuwapeleka na rie kabisa
itilafu sako ina the area representing tumechill kwenye belt tuna seti pia dinini ama nini ni comedy
lokini ya kimonyoski
oya 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 ati hapa tuna dance na tunazitoka toko siku hadi te hakuna kuchoka ni kuika tu
Watu
wa kare ubangi ngeo mekari hiyo bangini Peleke na rieng manjege wa sinilandi Hakuna nare, wajashash na radi venye miudinya truck Walidhani hini pongi ya kaze Kaze brayo mpenda manyonyo ame chill tu kwa base Konyagi jaju kasi do hadu case Geto ni ya wa super joe so tingisha na yo pace Ukicheki ya kina linda
Oya, oya
Doba zade makufu
Oya, oya
Sako ni hiti lafu
Oya, oya
So stretch izo mapaja tuka
Oya, oya
Itilafu sako ina the area representing Tumechill kwenye belt tunaseti Sia timini ama nini ni kumedi
Mdogini ya kimonyoski
Oya 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 Ati hapa tunadam na tunazitoka Toko siku hadiche hakuna kuchoka Ni kuika tu
Mdogini ya kimonyoski
Mbogini ya kimonyoski So original hawa wengine wana copy Kama unangori piga picha na uposti Na kama huna form si ukam tuku hosti Hini mbogi ya motaratara Mbogi inaform hapa hakuna mandrama Tumechili kwenye bez na akina Sara Kina Liz, kina Brenda na kina Laura Oya, katelo, aiman, shikalejo Sijaitisha already ya shato waleso Sija mvuruga na ashaanza kunego Mbogi ni ya kimonyoski Itilafu sako ina the area representing Tumechili kwenye bez tunaseti Sia tinini ya manini ni kumedi
Mbogi ni ya kimonyoski
Oya, oya, oya Ati hapa tunadam na tunadam Nazitoka, toko siku hadiche hakuna kuchoka Ni kuika tu
Mbogi ni ya kimonyoski
Mbogi ya kukula motura na kunywa supu Mamanzi wa fine, wale wenye ni wa supu Mbogi ya kukula tumegombera na njugu Hapa ni maluga na kuto watu makutu Niko loti chafara na chiza na mutara Tara juvi alikula sara akamdusha tu kwa Laura Siaga vuruga tunambogi pale rounda Mbogi ni ya kimonyoski
Itilafu sako ina the area representing Tumechill kwenye belt tunaseti Sia timini ama nini ni kumedi
Mbogi ni ya kimonyoski
Oya 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 Ati hapa tunadam na tunazitoka Toko siku hadiche hakuna kuchoka Ni kuika tu
Mbogi ni ya kimonyoski
Itilafu sako ina the area representing Tumechill kwenye belt tunaseti Sia timini ama nini ni kumedi
Mbogi ni ya kimonyoski
Oya 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 Ati hapa tunadam na tunazitoka Toko siku hadiche hakuna kuchoka Ni kuika tu
It's DJ Mix Mac. That's DJ M I X M A C.
These are just representing the baddest DJ Prince.